Tuna muda kujaribu, tuna muda kufanya kweli. Hii ni simple but sure, na kujuza kaujajua. Kapteni naongoza kundi tangu mtoto hadi nimekua. Sijui kuna hata miso gundi, sino fundo kuzingua. Na sijivungi vungi, niko vele pure, pure.
Ndo hivyo mtu wangu ni kama lembe, kuba kujiwa focus muhimu kuliko mbwembwe.
Yes, tuja safiri hapo ndo tulipofikia.
Unaimliza leo ndo kesho unaweza kumlilia.
Yeah, hasa unashangaa kipi? Kashangae magari ndugu yangu haki ya ilipi.
Kinyume cha kushoto na kucheka ni kulia. Ukiongelea uswazi jua ndo nilipokulia.
Nyuma shingo ona mbele huko nyuma ya watu. Tagoli ziwe kumi kwenda mbele, pointi ni tatu.
Nyota ndogo mwai kusema kuna watu na viatu. Ndani ni chatu, wanaofalisha watu ni watu. Kumbuka
muda ni mali na kuna mali ya muda. Na ushambiwa zege ilari, jifunze kujari muda.
Kila mtu ana kitu, I hope tutafika mbali. Na kila siku ni siku, japo tofauti ni hali.
Tan taran tan tan taran tan. Tan taran tan tan taran tan. Nacho tafuta ndo tacho kipata.
Tan taran tan tan taran tan. Tan taran tan taran tan.
Nacho tafuta ndo tacho kipata. Yeah. Yes. Anayekwambia maisha yangu hiyo story haina reality. Kita kujua jua na kuyayusha kama plastic. Sio politician, story of face in a rabbit. Ato kibinya kende Mungu kaisha tubariki. Amebariki, anabariki. Mungu kaisha tubariki, watu washa tusariti. Homu kukaa kukariki, thug life mentality. Mentality.
Ukiona kimya basi ujui tupo site. Anayekwambia maisha yangu hiyo story haina reality. Ukitani jua jua na kuyusha kama plastic. Sio politician or story of this in a rabbit.
Hata kibinya kende Mungu kaisha tubariki. Amebariki, anabariki. Mungu kaisha tubariki, watu washa tusariti. Home kuka kukariki, thug life mentality. Mentality.
Ukiona kimya basi ujui tupo site.
Tan taran tan tan taran tan. Kikata tan taran tan tan taran ta. Nacho tafuta ndo tacho kipata. Yeah.
Tan taran tan tan taran ta.
Tan taran tan tan taran ta.
Nacho tafuta ndo tacho kipata. Yeah.